It's Marcia, the rhythm boy. Kuchi mashoni, ndichi iPhone, ndike first class, okay, mawina ndino bus. Poti tilibe sochita, ya tui makala topiki, tilibe makobidi, anatibanga oditi. Geni ya oyo, taisa, vepio, takuilapo, koma city figapo, pomwe pali wo. Taisa, takuilapo, koma city figapo, pomwe pali wo.
Chani chani chilipo.
Chilipo.